I'm not afraid of situations, circumstances, you're gonna fix them. I know for sure, najua hakika, maji mengi, yani zamishi, moto mkali auniteketeze, nitainuka tu. Unanishindia vita, nisiyopigana, menifanya mshindi, tena zaidi ya kushinda. Adui wanaipika, hawana la kufanya, mana nimelindwa na nguvu ile iliyokubwa. Sina wa kumtumainia zaidi ya wewe, siri yangu na nguvu zangu ni wewe. Iwe jua iwe mvua, mimi niko na wewe, mana kesho yangu iko salama na wewe. You are the way.